Umarisha sada Nation music, where we there? Yeah.
Nane di maimba nyimbo ndi mafuno chuka. Nane di maimba nyimbo ndi mafuno veka. You already know
Nation.
Nane di maimba nyimbo ndi mafuno chuka. Nane di maimba nyimbo ndi mafuno veka. Nanga bwanji mandi gomelela. Nanga bwanji mandi tembelela. Nafeti maimba nyimbo ti mafuno chuka. Nafeti maimba nyimbo ti mafuno veka. Nanga bwanji nyimbo si ma player. Mwai wala kuti dola ti mapea. Everybody knows ndine ghetto yuti. Ndima saka haso ndimenye kukahiti. My enemies basu mandi pasa busy. Sakuziwa kuti ndine fana wapa easy. Amafuna ine ndite siya uyimba. Sindi danda ineyo sindi giva. Zoma ndi komelela izo za chibwana. Ndiza kala king ndani akukana. Nane ndi maimba nyimbo ndi mafuno chuka. Nane ndi maimba nyimbo ndi mafuno veka. Nanga bwanji mandi komelela. Nanga bwanji mandi tembelela. Nafeti maimba nyimbo ndi mafuno chuka. Nafeti maimba nyimbo ndi mafuno veka. Nanga bwanji nyimbo si ma player. Mwai wala kuti dola ti mapea.
Madola mandi pesa mfana uma ipapo. Nanga bwanji su mafuna fanya kuma show. Musazi tenge ngati dola ti madola. Ey, city foka, moto city pola. Nyimbo zo mwezi mwayamba na zundale. Mukufuna pake seyo tifotele. Mineva back no matter what up kwani. Missy pick up to play the Titini.
Nane ndi maimba nyimbo ndi mafuno chuka. Nane ndi maimba nyimbo ndi mafuno veka. Nanga bwanji mandi komelela. Nanga bwanji mandi tembelela. Nafeti maimba nyimbo ti mafuno chuka. Nafeti maimba nyimbo ti mafuno veka. Nanga bwanji nyimbo si ma player. Mwai wala kuti dola ti mapea.
Ma presenter pano matipowa.
Kumenya hiti lelo mawa ikusowa. Sumafuna ghetto yuti aziblowa. Mu top 10 nditu osaloa. Pali anzi zanga ena ndi ma enemies. Ama bwela pa maso ndi ma real friends. Ama vela nyimbo zanga uva pick up. Aka fire outside uva shut up.
Nane ndi maimba nyimbo ndi mafuno chuka. Nane ndi maimba nyimbo ndi mafuno veka.
Nanga bwanji mandi komelela. Nanga bwanji mandi tembelela. Nafeti maimba nyimbo ti mafuno chuka. Nafeti maimba nyimbo ti mafuno veka. Nanga bwanji nyimbo si ma player. Mwai wala kuti dola ti mapea.
Amo ghetto yuti. Naneso ndi masaka hasu kuti ndifike pamalo ndifike mu ghetto. Koma mfuto ma DJ kuti komelela heavy basi. Koma baizi ndi nthawi basi. Yeah, Rimshas coming from Nation Music.